Yo. Cuba line is stand up. Sajo salute.
Classic music.
God beat. Kilisha mashetani machizwa wevicha Bendera hewani tunakilisha mita Dream big chapa kazi chama la swazi Hatulali na ukilala macho wazi Kilisha mashetani machizwa wevicha Bendera hewani tunakilisha mita Dream big chapa kazi chama la swazi Hatulali na ukilala macho wazi
Hasta na huja juu, tadhani pofu lalaga Jezi wanavonchukia, wakasema dunia nmeaga Na uzushi ndo wakaongea, wakaongeza ya umazaga Ila sumeli alisema kama Mimi hakunaga From AM to PM Tanikuta semsem Natafuta pesa na kulinda yake chemchem Ilizeje kwa wengi kiswali safi ni kemkem Ratiba ibadilike kila siku kwangu semsem Sifatosha kuzaliwa mtoto wa kiume Kama jizma bovu wacha kwa nguvu mini jitume Darasa linembea kamwe nisikate tama Mipango ninayo mingi ndo mana na itwa njama Game kama movie na scene zote mekava Cause I follow the script Simanishi ile ya java na kwa ile ya kuspin Nasomeka ndo all over So kabla uja anza minisha declare game over
Kandisha mashetani machizwa wevicha Bendera hewani tunakilisha mita Dream big chapa kazi chama la uswazi Hatulali na ukilala macho wazi Kandisha mashetani machizwa wevicha Bendera hewani tunakilisha mita Dream big chapa kazi chama la uswazi Hatulali na ukilala macho wazi
Knock knock in the bidi niulize nani homes Mara mwisho waze kutimba lia rimbu bows Uri siku yami Kenya makiwalani the tsunami The realest that's the niggas that surround me Mavrubwa, kasnuvra, styles, nuvra Hopping on this bitch is kinda ndugu na sunguvra Straight up kama ruler, na sauti zenye guvra You know that I'm business minded, susi sura Ufunis na label, I'm the original Batman Naying records, classy music, isi jeshi la Batman Nagia la wa money, the way that I be killing I fuse yombi sama honey, hiyo no tabia gani Smelling like a million, nimetoroka milim Mbe, darasa sema sue and I'ma kill him Moja moja, my mass murder, mifyo Meshidia kahawa, tryna get this money by the hour
Kandisha mashetani machizwa wevicha Bendera hewani tunakilisha mita Dream big chapa kazi chama la uswazi Hatulali na ukilala macho wazi Kandisha mashetani machizwa wevicha Bendera hewani tunakilisha mita Dream big chapa kazi chama la uswazi Hatulali na ukilala macho wazi Gusa unate, honja udate Pia mashuti makali nyanda sidake Mtu chake, na mala pake Chuma kazi,
kama vipiki wake
Boya boya stay back, niggas holla back Hitters kiti chakukani kidole chakati Darasa behind the mic Siko peke yangu na machizi zaidi ya laki Huku kimenuka ita jamaa wakaki
Too bad na jamaa hawapati
Isha chafuka rangi toka uswailin Kama unachangu kufukua hata kaburin Flow pombe sihitaji hata kwenda ba Milima na mabonde sasa ngoma inatamba Mama kaza amen kwanini alala nja Mungu kanipa brain ya kuyongoza mita Mini mbaya na sijionei haya Anesema mini tozie ni mafeth aki laya I'm on fire kama vile natoka moton Mapenzi yangu na mitani kutoka moyon Mwaga yasho, haso sifendo ton Usingoje zari ligi umelala geton Mchongo sokon, pesa fukon Nasali kawiziana alale pepon
Classic music, classic music, classic